se na yemera nisambe nababaje umutima wankunze nisambe nugenda turajyana nisambe ntumtsiga turajyana nisambe nisambe nisambe
mu gitondo gituje kidatanye cyane nibindi bitondo tuzi visite surprise ngize uruzinduko rutunguranye rw'umukunzi igisi n'amabanga ndi nyiri ibyago ingazishotsi byanjye zirabyona amabara nakoze kenshi ubu bwo ndafashwe barayabona natahanye tekawe yeba badatawe barayinsanganye asa n'uwarakaye nta nubwo yicaye ubanza yamvumbuye ndazibandwa nzerekeza he ko ntamubwira ngo atahe plus iyi yitegereza ku meza yanjye ndayitsibahe ubu se nterure nedure mvuga ukuri kutaribe umunyure reka mvugishe ukuri n'ibiturika nsaba imbabazi nicyo kimenyetso cy'ubukure nti
amakosa nakoze nayemera nisambe nababaje umutima wankunze nisambe nugenda turajyana nisambe ntumtsiga turajyana nisambe 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 umubiri uragoye uragoye ibyo nakoze nemera icyaha sindi buvuge ngo n'amayoga cyangwa abajama ngo banshutse ndasaba nguca imoni zamba ngirira ikigomwe mukunzi unyumve niba nkunda mbabarira amakosa nakoze nayemera nisambe nababaje umutima wankunze nisambe nugenda turajyana nisambe ntumtsiga turajyana nisambe nisambe